Brave boy DJ Life on
Westside Music.
Yo, hale yo sabakina.
Bill mash game.
Katsenu balu uto.
Fa anivele kela mwani zazi musweli mwani sele.
Spider.
Anika ina mamoroti kufuma. Apesa limina mkantoya.
On the beat.
Anika wa superstar. Kumatafama wili kuhuali mota. Kutama matai kutika niseni hata. Isani mina ape mkani loya. Nah. Anika wa superstar. Kumatafama wili kuhuali mota. Kutama matai kutika niseni hata. Isani mina ape mkani loya. Nah, Anika wa superstar. Anika wa superstar. Kumatafama wili kulu wali mota. Nah, Anika wa superstar.
Yabu hali yoba sabakina.
Anika wa superstar. Kutamama tai kutina nizeni rata. Nah.
Brave boy DJ Life. Fale fasifa you are not fair man. Mutu ya itisa, mamulo ya mini. Seli mwani wona, usi uni musiali. Ni seli natundana, pele kisangana. Kulini vebwana, anika fuma makala kuni toya. Anika fuma makala kuni loya. Fa aninyanda, museli mwani seya. You are busy to compound me. You say that I'm down, I don't know anything. Kono, sepo yaka ikumulimu ya mata. Yani wavale lakuni, zusa mavutacha. Ni kunifaka ufela zeni vata.
Fa anivele kela mwani za Zimu sweli mwani sele. Anika ina mamoroti kufuma. Apesa limina mkantoya. Anika wa superstar. Kumatafama wili kuhuali moto. Kutama matai kutina niseni rata. Isalimina ape mkani loya. Nah. Anika wa superstar. Kumatafama wili kuhuali moto. Kutama matai kutina niseni rata. Isalimina ape mkani loya. Nah. Anika wa superstar. Anika wa superstar. Kumatafama wili kulu wali mota. Anika wa superstar.
They call me Rimzy.
Anika wa superstar. Kutamama tai kutina niseni rata.
One day I hope to pull up in a range kapachesa. Mwendi baka luvala ba website sina sensors. Alupaza mwaka zazi valusea. I pray I make you with the whole team and split the paper. Hakuna kulala, I'm on the road giving bars like a cut charger. Lusakasha, konji kwa lusakasha. Ntaba superstar kushakasha. Till I one and dine like the last supper. They claim to wish you well. Till you catch them stealing coins out the wishing well. But I wish him well, though they want me to fail. It's cool cause you know, lyrically I give them hell.
Anivele kela mwani zazi musweli mwani sele.
Musweli mwani sele.
Anika ina mamoroti kufuma. Apesa limina mkantoya. Anika wa superstar. Kumatafama wili kulu wali moto. Kutama matai kutina niseni rata. Isalimina ape mkani loya. Nah. Anika wa superstar. Kumatafama wili kulu wali moto. Kutama matai kutina niseni rata. Isalimina ape mkani loya. Nah. Anika wa superstar. Anika wa superstar. Kumatafama wili kulu wali mota. Anika wa superstar.
Spider.
Anika wa superstar. Kutamama tai kutina niseni rata.
On the beat.
One day better in the future, you know. LB Music.
Downloaded from westsidemusicblog.net.